Igice cya 82. Yesu akorera umurimo muri Pereya. Ruka igice cya 13, umurongo wa 22, kugeza ku gice cya 14, umurongo wa 6. Ibikubiye muri iki gice. Tugomba guhatanira kunyura mu muryango ufunganye. Yesu agomba gupfira i Yerusalemu. Yesu yari amaze igihe yigishiriza muri Yudaya n'i Yerusalemu, kandi akiza abantu indwara. Hanyuma yambutse uruzi rwa Yorodani, ajya kwigisha mu mijyi yo mu karere ka Pereya. Icyakora bidatinze, yagarutse i Yerusalemu. Igihe Yesu yari i Pereya, hari umugabo wamubajije ati, "Mwami, mbese abakizwa ni bake?" Uwo mugabo ashobora kuba yari yarumvise impaka abayobozi b'amadini bajyaga, bibaza niba abantu bazakizwa ari benshi, cyangwa niba ari bake. Yesu yavuze icyo abantu bagombaga gukora kugira ngo bazakizwe, aho kuvuga uko bazakizwa bazaba bangana. Yaravuze ati, "Muhatane cyane kugira ngo mwinjire mu muryango ufunganye." Koko rero, ni ngombwa gushyiraho imihati, tugahatana. Kubera iki? Yesu yabisobanuye agira ati, "Ndababwira ko hari benshi bazashaka kuwinjiramo, ariko ntibabibashe." Ruka igice cya 13, umurongo wa 23, n'uwa 24. Yesu yabahaye urugero rugaragaza ko ari ngombwa guhatana, agira ati, "Igihe nyirinzu azaba yahagurutse agakinga urugi rwe, namwe muzahagarara inyuma mukomanga ku rugi, muvuga muti, Nyagasani, dukingurire. Ariko azababwira ati, sinzi iyo muturutse. Nimumve imbere, mwebwe abakora ibyo gukiranirwa." Ruka igice cya 13, umurongo wa 25, kugeza kwa 27. Urwo rugero rwumvikanisha ko umuntu uzaza akererewe, wenda bitewe n'uko yumvaga ari cyo gihe kimunogeye, agasanga urugi rwafunzwe, azagira ibibazo, kandi nyamara yashoboraga kuza hakiri kare, nubwo bitari kuba bimworoheye. Uko niko byagendekeye abantu benshi bakagombye kuba barungukiwe n'uko bari kumwe na Yesu abigisha. Bananiwe gukoresha ubwo buryo bari babonye ngo bashyire ugusenga kukuri mu mwanya wa mbere mu mibereho yabo. Abenshi mu bo Yesu yari yaratumweho banze kwemera uburyo Imana yari yarateganyije bwo kuzabahesha agakiza. Yesu yavuze ko bazarira kandi bagahekenya amenyo igihe bazaba bajugunywe hanze. Nyamara abantu bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba no mu majyaruguru no mu majyepfo bajye ku meza mu bwami bw'Imana. Ruka igice cya 13, umurongo wa 28 n'uwa 29. Yesu yaravuze ati, "Hari abanyuma, urugero nk'abantu batari Abayahudi cyangwa Abayahudi bakandamizwaga, bazaba aba mbere. N'aba mbere, abayobozi b'idini ry'Abayahudi baterwaga ishema n'uko bari urubyaro rwa Aburahamu, bazaba aba nyuma." Ruka igice cya 13, umurongo wa 30. Kuba bazaba ba nyuma bisobanura ko abantu b'indashima batazaba mu bwami bw'Imana. Hari abafarisayo basanze Yesu maze baramubwira bati, "Va hano ugende, kuko Herode Antipa ashaka kukwica." Birashoboka ko umwami Herode ari we watangije icyo gihuha kugira ngo Yesu ave muri ako karere. Herode ashobora kuba yari ahangayikishijwe n'uko yashoboraga kongera kugira uruhare mu rupfu rw'undi muhanuzi nk'uko yari yaragize uruhare mu rupfu rwa Yohana Umubatiza. Yesu yashubije abo bafarisayo ati, "Nimugende mubwire iyo ndyarya muti, dore ndirukana abadayimoni kandi nkiza abantu uyu munsi n'ejo, ku munsi wa gatatu nzaba ndangije." Ruka igice cya 13, umurongo wa 31 n'uwa 32. Yesu yise Herode indyarya akoresha ijambo risobanurwa ngo ingunzu, kubera ko ingunzu zigira amayeri. Icyakora ari Herode cyangwa undi muntu wese, nta n'umwe washoboraga gushuka Yesu cyangwa ngo atume akora ibintu hutihute. Yagombaga gusoza inshingano yahawe na se, akurikije ingengabihe y'Imana atari iy'umuntu uwo ari we wese. Yesu yakomeje urugendo rw'i Yerusalemu, kubera ko nk'uko yabivuze, bitemewe ko umuhanuzi yicirwa ahandi hatari Yerusalemu. Ruka igice cya 13 umurongo wa 33. Ariko se ko nta buhanuzi bwa Bibiliya bwigeze buvuga ko Mesiya agomba gupfira muri uwo mujyi, kuki Yesu yavuze ko ariho azicirwa? Ni ukubera ko Yerusalemu yari umurwa mukuru, akaba ari naho hari urukiko rw'ikirenga rwa Kiyahudi, rwari rugizwe n'abacamanza 71, rwaciraga urubanza abantu bose bashinjwaga ko ari abahanuzi b'ibinyoma. Nanone niho ibitambo by'amatungo byatambirwaga. Bityo rero Yesu yabonaga ko aramutse yicwa ahandi bitaba byemewe. Hanyuma Yesu yaririye Yerusalemu agira ati, Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nashatse gukoranyiriza abana bawe hamwe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo, ariko ntimwabishatse, ngiyi inzu yanyu nimuyisigarane. Ruka igice cya 13 umurongo wa 34 n'uwa 35. Iryo shyanga ryanze umwana w'Imana kandi ryagombaga kugerwaho n'ingaruka. Mbere y'uko Yesu agera i Yerusalemu, umukuru w'abafarisayo yamwakiriwe mu rugo kugira ngo basangire ku isabato. Abari batumiwe bagenzuraga Yesu cyane kugira ngo barebe niba hari icyo bashoboraga gukorera umuntu wari aho wari urwaye urushwima rwatumaga amazi menshi yireka mu maguru no mu birenge. Yesu yabajije abafarisayo n'abahanga mu by'amategeko ati, mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato cyangwa ntabyemera? Ruka igice cya 14 umurongo wa 3. Icyakora nta n'umwe wamushubije. Yesu amaze gukiza uwo muntu yarababajije ati, ninde muri mutahita arohora umwana we waguye mu iriba cyangwa ikimasa cye ku munsi w'isabato? Ruka igice cya 14 umurongo wa 5. Nanone babuze icyo bamusubiza kuko ibyo yavuze byumvikanaga. Ibibazo byisubiramo. Yesu yagaragaje ko ari iki gikenewe kugira ngo umuntu azakizwe, kandi se kuki ari benshi bazasanga urugi rwafunzwe? Abanyuma bazaba ba mbere ni bande, kandi se aba mbere bo bazaba abanyuma ni bande? Ni iki gishobora kuba cyari gihangayikishije umwami Herode? Kuki Yesu yavugaga ko azicirwa i Yerusalemu?